castagna music promotion. Yeah, yeah, yeah. Exclusive from ZambianClick.com.
Ndiwe penki la mai panado ala paliwe ni mapampa muhala dota babe na bakawaya waya bakasheta koni shivaya waya baby iwe ni balenciaga wila popola show me your father and mother paliwe kaleza mi ama commit mara dawa baby everything you do kumani chita ngati ni chuchu. Mani tapu sana tuntutu Bajikoni chako mia kukuku. Oh baby baby everything you do. Umani chita ngati ni chuchu. Umani tapu sana tuntutu Bajikoni chako mia kukuku. Sini tuliva njua wanga. Panga 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 panga. You for second, what is on that lake? Any munga kambezo nyansa food second. One by one, all of them come, but I don't choose one. Amuna, my abuela wants a zero handsome. Mama, love my man till I'm 6 feet tall. Ndiwe penki la mai panado ala paliwe ni mapampa muhala dota babe na bakawaya waya bakasheta koni shivaya waya. Mila kukula show me your father and mother. Baliwe kaleza mi ama commit mara. Dawa baby everything you do. Kumani chita ngati ni juju. Kumani tapu sana tuntutu. Bajikoni chako mia kukuku. Oh baby baby everything you do. Kumani chita ngati ni juju. Kumani tapu sana tuntutu. Bajikoni chako mia kukuku.
Exclusive from ZambianClick.com.